kulembera America Bill Clinton. We ajo kuchala okulambule kwanga lya fe. Banga eriwerako gatana baye kutuka. Asajja bebe bamusoka okuja okumutekera tekera. Oluvanyuma ne mamutegeza nti byonna biteredde. Tewaita na kiseera kinene olwo naye najja. Yonna gye yateekateeka okugenda yonna yatuka. Kubanga yamanya nti obukuumi gye buli obumumala. Abakuumi ba pulezidenti buli be babaawo. Atambula agaziwa ng'akimanyi titeri amuyinza. Bwe kityo bwe kiri era naffe gye tuli. Abalina Katonda omusaayi gwe kukola olugo okuffe. Netuba n'obukuumi twepeka mu mpo w'amalabe nga batulumbye. Yengabo yaffe ebukula obusaale bwabwe ne bugwe eri. Mulimu w'amannyi musaayi mu musaayi gwa Yesu. Mazima mulimu w'amannyi.
Nasi wa natukula